Yep. Hello, guys. I'm your host, Ndovu09, and we are back. The team is back. Na tuko hapa na
my guy,
Makaria,
na Morris.
Yo, so
feel your sauti.
Sauti gani? Sauti gani?
Sauti ile yenye wanatakaanga.
Unakula ni sawa. Acha tusiongee. So, najua tume it's been long tangu to record. Bana maisha imekuwa ngumu. Maisha inapeleka aje?
Maisha ni ngumu jo. Kwanza ile if ya ile if jo ni ngumu jo. Lakini regardless bana. Endelea.
Regardless. Inabidi. So today nimekuwa nikiwatch hizi nini hizi series za wazungu and kuna kitu imekuwa by something that I wanted us to talk about, honesty kwa relationships. If you ever kissed someone else who is not your partner, kissing peke, would you confess it to your partner? If you ever kissed someone who is not your partner,
acha nianze. Okay, so tuseme you already in a relationship, so ukamkiss ama before.
No, you already in a relationship.
Siwezi confess bana. Hapo siwezi.
Kwa nini?
Kwa nini nikaa cheating nyewe? Na obviously things will go so.
Okay, kongu personally ne hiyo nikaa bidhi hiyo nikaa cheating naweza unga tu Morris mkono. Lakini kuta depend na venye imejileta yenyewe. Kaa ni unajua kuna zile accident kisses. Kama ni ile accident ya ile
accident ndio gani kutu
accident. Ile
scenario accident.
Ile tu dem yako akofa na tuseme akofa na wewe na and then hii kitu hii feeling ya kukisu kwa tu natural, unaona? Like unatakanga kukiss tu, kuna time una feeling unataka. And then utapata kuna huyo unasemanga ni bestie. Una kiss bestie au una kiss dem any.
Dem tu.
So unapata kuna hiyo time uko unasikia tu kiss and then una dem. So mimi naweza sema siwezi sema. Hiyo siwezi juu inaweza mhurt and unajua hii kissing na it's meant for two lovers. So it's kind of cheating.
And then okay, so you're kissing probably go light. And if you ever had sex with anyone else other than your partner, utamwambia?
Kaa kissing utamwambia kweli. Mimi ndo mwambia aje.
Okay, kuna watu watasemanga utamwambia, but me personally naonanga at some point, yes, you kukua honest kwa relationship ni muhimu, but sa zingine you just weigh in the options, like we kama it ruin things unaachana tu nayo.
Of course it ruin too.
Definitely lazima it ruin things.
Yeah. Juu unaweza jifanya shujaa ati umwambie upate hadi unaona heartbreak wa zaidi. Upate yeye hadi amefanya tuseme mara kaa tatu. Na wewe ulifanya tu once. So kama like ulijipata wao kwa hiyo situation and hakujua, you just pray and ask God for forgiveness. Lakini usi expect demu yako kuforgive. Juu obviously ni kitu mbaya. Then unamcheat. So waezi kuforgive.
Look, no one has kuforgive.
Yee, bro, how?
No one has kuforgive by the
way. If you cheated, kama uli cheat, if you cheated. If you ever cheat, alafu manzi yako amue kukusamehe, utakubali? Akikudaka, asi hata ukicheat. Akikudaka, akikupata. And then you ask forgive the self. Akusabe, utakubali.
Kusamewa.
Mimi
ndakubali.
Then you continue with, uendelee tu na relationship.
Yeah, but then, unajua, of course it will be the same. Though, ikifika place unaona iwork. You just end it.
Unajua, unasahau, love is built na trust. So as long as tumefuck mtu mwingine, ume break trust yake. She can't trust you the way alikuwa na kutrust hapo mbeleni. So yani in any way when you una break to trust jua mapenzi yenu itakuwa tu veni kuanga kitambo.
So but bado utakubali kusamea and then you
yeah lakini trust itakuwa tu
yes zero. Definitely trust lazima itakuwa broken but you'll still remain in the relationship.
Yeah anaweza
miss siwezi back once nimepatikana nime cheat I cannot stay hata kidisamee for real I can't bon. Stay would sio kukua paranoid but mdema kiamua ku get her revenge.
Unajua
kuna hizo options. She might just decide to revenge.
Lakini anafaa kujua nini zinaitwa aji factors na causes zako za kwenda ku fuck.
Hakuna cause.
Hakuna anga cause ya ku cheat. Hebu tupe example. What can make you cheat?
Tuseme
eh?
Damn. Okay. Wacheni kujifanya mjaisiki hizi mahambu huko nje. Wanaume huko nje wanapea wasichana wao mimba. Unaona? Alafu and then hii kitu ni ka sikizi imekuwa basic need
ni mimba
sex.
Oh, okay.
So unapata mse demu yake iko na ball so and then juu ya unajua sasa kuna ile kuna inakuwanga advisable kufanya sex hadi mtu akiwa na ball.
Yes, but the first
lakini kuna ukipita hapo lazima mtu aende like kama ulikuwa umezoea naenda huko nje.
Surely, uwezi tu kungoja 3 months. Like, this is your baby coming, bana. 3 months peke.
Like, yeah, unajua.
Tuseme 2-4 months, tuweke yu 1 month ya mdem kuhil.
Na kuni ya mjisiki story ya kuna a man who died juu ya kutu.
Ah.
Ion 3 oxygen.
You can never, uwezi kufa juu ya dry spell. Uwezi kufa juu ya kutu. Iyo kuna ya pana.
Mjisiki yu story. Iyo hati kwa adi nini. Nilikuwa ni post.
Izo ni mamemzi, bana.
Hiyo hadi nilikuwa ni post.
Doesn't mean. Reason nyingine ya kucheat. Upetupea moja ni iko invalid. It's so unreasonable kutongoja 3 months. Huu ni mtoto wako. Hiyo kwanza unafo wewe unajitayarisha prepare penye
mtoto ana. Unangoja miezi ngapi?
Penye.
Hey, karibu mwaka.
Aoja nini? Aoja umekuwa dress pale mwaka mzima.
Yes, miu kwa loyal. Ni, venye na survive tu ni mii najua.
Wekana kutu mwaka. Yeah,
lakini umse, kuna kwenye, ananunua remi sana. Ama uja.
Nakunjaga wendu.
Unakunjia wendu. Wewe unakoja wetu.
Mbona unasema hivi?
Sikutunyoa.
But okay overthink wet dreams to say me like ni kama kunyonga. Okay overthink. Ni kunyonga. But au nyongi. Ni kunyonga lakini unyonga.
Eh si kunyonga. No wet dreams ni kitu ililetwa na Mungu.
I know but yeah najua iko ililetwa na Mungu.
Ni ile as in hiyo ni nini imejaa.
Yeah
bag ya so ikijaa automatic zitajitoa. Na vile zitajitoa zinajitonga ukiwa umelala. Huwezi tembea tiko barabara hivi jitoe.
Lakini unaweza wet dream alipopote hadi kwa gari.
Ah.
Walai.
As long as umelala.
Kwani ujai yote palipopote? Unaotanga tu kwa kitanda pekee.
Unaweza wote anywhere.
Sema ndoto zako ziko na heshima.
Nimeza kulala class.
Hey, miss Bila.
As in hiyo nilikuwa tuna overthink like wet dream ni kama kunyonga like sasa but sasa it's not the physical, it's the brain. But anyway, so our guy hapa mbori sana survive na kuwet dream. Manzi yake anafaa shughulike bana. Kama kwa.
Any dream ya mori sapo nje.
Unafaa shughulike.
Shughulika juu. Wewe mbori yetu utakufa.
Siwezi kufa. Unajua.
Lakini.
Unatingine ni onanga. So baya ningewasomea so baya.
Bad. Oh. Ogona ukumbuki.
Things happen.
Bana mwenye alifanyia boys wetu kadinia watu. Si vizuri. Regesha hiyo simu.
Mwenye alitoka hiyo simu.
Ama mtuchangie. Tutaweka namba ya M-Pesa hapa. Mchange. Morrison nunue simu. Tutaweka namba ya M-Pesa to create group. Tutengeze posters.
Lakini si unakuwa na simu mbili.
Eh lakini
spoiler bro.
Wewe kazi hii tabia yako ku spoiler na your bro. Acha you shit. No.
Asante kwa.
Kila saa unataganga tu ni kuspoil, spoil, because ah, see, man, ndak spoil ama nda spoil manzi yako. Tutatafuta tu simu, lakini mtusaidia bana, mtume pesa. Tutaweka namba ya M-Pesa hapo. Mtume. Tutaweka mtume tununue simu bana. Lakini tuma vile tumesema hakuna genuine reason ya kucheat.
Mm.
Okay, kuna zile excuses msene za kukupea ati hiyo she alikuwa drunk ama kitu kama hiyo. But
hii kwanza kaa hiyo, ai mimi manzi yangu niambia ati alikuwa drunk kwa kiss mtu hapana.
That's the most awkward shit.
The worst
shit, because the moment unaenda kulewa, hiyo the choice and umesha make tired, like you are really aware that something can happen.
Lakini kuna hii watu wana cheat lakini wanakuja ku notice later. Ni tuseme you had a crush on someone and then unajua fate ni kitu funny sana. Au later tu watu pamoja. So kwa bahati nzuri mnapatana nyima crush and then maybe mmepatana place party ama tu place mmepatana and then you know kitu happen na watu wamecrashiana. Amjuangi vitu mnafanya like ama ogopi unapata like amko mnajua unajua the moment uko na last au juangi kani kuchita ama unafanya nini unakujanga after guilty ukuja after hadi unajuanga after ume nini gitu huku nini baadaye unajiulizana unafanya
not clarity shit na kufanyanga what
god yeah mimi naweza sema like nyinyi wenye mnachitu huko nje mjue kama mnachitu na macrash ama nini inaendelea hebu we need your opinion as you post this thing comment hapo chini
kama kuna reasons za
kucheat za kucheat juu
there are no reasons za kucheat my guy hakuna reason yote inaweza kufanya ucheat. Hata kani makrashi, we ni mtu mkubwa. Unafua tuku. Like you really know the situations you're getting. Anajua sa zingine you might lose control, but behind you lose control, there is something yenye likufanya you lose control.
Lakini mnasahau food bado zile tunakula bana. Zinafanya tuku inajeti kubaya.
Zia, kuna excuses. Okay, mimi personally, mtu if my girl cheats on me, hakuna nini, hakuna kuongea. Tuna break up. Nikicheat on her, siwezi kubali anisame. So like cheating is just evil. It ends to the relationships. Na tu hivyo tu. So another thing, do you think women sacrifice, as in women make the most sacrifice for their men?
The most sacrifice?
Mm. Bwanza.
Yeah, for me, yeah, they do. Juu, adi like how watu date wakiwa campus mademu wao like who make a very much effort like unapatanga boys anaweza unajua hakuna watu wanakuwa na pesa tukiwa shule kama mademu.
Mm-hmm.
So unapatanga demu ame uko down tuseme pesa zako zimekuwa ma place unapata like demu amekusupport like hadi hata gemea ti utarudisha ama utafanya nini. So kwangu mimi naweza sema ya they do lazima you make effort juu wanasaidianga ma boys please mbali sana and then wanakuanga si kasi si like saizi unaweza kuwa ki reason like to have party or something lakini yeye ana reason tukiweza save kitu kaa hii niza jijenga hapa. So pia like ki brain mademo wako fiti kuliko maboy.
Poneza sema. Depend.
Kila dem. Mm. Brain wako fiti. Akona 6 sense. Olai. You know ni kitu. Jua di ukimcheat atajua.
Si lazima. Ezi.
Kama si lazima huyo dem akupendi.
Pana, you can't just... There's no way
iko hivyo, na watakomment hapo. Watakomment. Kama demu hakupendi, na unamcheat. Kama demu anakupenda na unamcheat, atajua.
Acha nikwambie, kuna watu wanajua kuclean their tracks. My guy, kuna watu wanajua kuclean their tracks.
Na wajanja.
Kuna watu wanajua kuclean their tracks.
Hadi ukuwe mjanja aje, demu atajua.
But no, really
obvious, obvious kuna place, kuna place. Sikatai hadi sisi tunakuanga wise na we. Lakini kuna vitu tutakuwa kifanya. Demo anaweza kucheat na usijue. Lakini wewe anaweza kucheat na na ajue.
Juu
juu kuna vitu utaanza uwezi concentrate na mademo wawili at once.
Kuna anaweza.
Mimi sasa ni wale maboyo uko na mama. Unakuanga na mama. Lakini ni kweli. Kuongea tu on my own view. Nyi kuna venye nyi mnaona. Lakini kwangu mimi kuna venye naona. Juu kuna vitu ulikuwa unafanya na huyu.
Ama labda ni wewe una akili.
Mimi
niko. Ndio ilikuwa ni joke.
Mimi niko na akili. So yeah, like ata to stick na hapo kwa madem make an effort. Kwangu naweza sema yeah, they do.
So my experience like you're a girl making sacrifices for you.
Not si dem yangu.
As in okay, okay.
Lakini like, nimeona msie anafanywa effort na dem yake. Yeah, yeah, yeah. Nime experience.
Mi kwangu mimi okay, unajua mimi msia kinifanyia kitu, mi I'll feel obliged pia mimi kumfanyia kitu. So mi kwangu mimi mi ukinijaribu tuna make sacrifices zinatoshana. you spare time, pia mimi nita spare time.
Okay, okay.
No matter how little the time will be.
Okay.
Nista kufail.
Mimi
so kwangu it depend na venye mko tu.
But on other people, okay, it's not in your shoes. Kwa watu wengine like ushaiona mademo aki
kwa watu wengine
waki make sacrifices for their persons.
Kwa watu wengine mimi naona kama mademo mwenyewe anajaribu. Unaweza congratulate. Nimejaribu by the way.
Yeah, personally, to not celebrate like all ladies, kuna madam when you make sacrifices too for their relationships na for their men and yeah, to not celebrate how, but pia kuna wale wenye wanaweza take advantage. And, like not everyone is perfect, but kuna wenye wanaweza take advantage and realize after you stop hanging out ama shit kama hiyo. Where you've been wasting your time, but yes, nimeona personally nimeona wanawake okay make sacrifices. I guess that is it for today. Yeah, we are just testing the mics and we are going to be back with more content next week. Kuna mtu hapa kona haraka sana. We're going to be back with more content next week. Continue subscribing and following us on Twitter. Yeah, to consider is by the about you raise cash. We really need to raise cash here, studio. Yeah, mics and all those sort of things. So come on, if you're willing, you can just drop something. Yeah, it was your great host, Masharia, Morris, and Ndovu09. See you guys next week. It was nice having you guys here.
Thank you. Asante.